Nikuulize tama umbo na fanana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
kama pesa nisha toa sana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
wote tabia zinalingana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
uwezi jua mzuri wala mbaya.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi.
Sishangazwi na mapenzi, squeeze yamekuwa ni fashion. Naweza kuona kapu nzuri la kumbe potion. Squeeze wengi wanapenda kuact, mina kupenda kweli la unipendi kwa dhati. Unawapa matapeli na fasi, sijui nimpende nani, me I'm crazy di basi.
Yeah, sana nitampenda yupi, nitampenda yupi, wengine swa kunduki. Nitampenda yupi, nitampenda yupi, wengine wana chuki.
Wala wana uringa squeeze, watu wana piga easy, usiogope.
Nitampenda yupi,
yeah. Wote wako busy, wote wana machizi, achani ogope. Mana squeeze ata maumbo na fanana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
kama pesa nisha toa sana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
wote tabia zinalingana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
uwezi jua mzuri wala mbaya.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
hey. Nataka uwe wangu wa maisha, vikwazo ni vingi so inashindikana. Wako wapi walopita, ndio maana siamini kama itawezekana. Na tulipishana hao, nalipandisha dawe la bado kanidharau. Nisha kusamehe ila siwezi kusahau, jua siwezi kusahau.
Sana nitampenda yupi, nitampenda yupi, wengine swa kumbuki. Nitampenda yupi, nitampenda yupi, wengine wana chuki.
Wala wana uringa squeeze, watu wana piga easy, usiogope.
Nitampenda yupi, yeah.
Wote wako busy, wote wana machizi, achani ogope. Mana squeeze ata maumbo na fanana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
kama pesa nisha toa sana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
wote tabia zinalingana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi.